safre yewezo mumba kwe bazocha Wena cheho somese kwanganga wene tumareka nkere Owenga bintu semukia Ntera nyo kusubiza ntino nja kuda atene ndwayo Mamukuyi evina nyumira matuga mwesagala nsungwe Evia jita mere ya mwogobo mudumira konga kutuga Nyini chitone somesa kwanga wendi fao mulikaba nyo Tumidekaba kiliza Yesu na tadabambi kuchiti Nabale mumanye chitufu mulinde kensirweri kwao Ogwange kuba kwa kulabula nkuba tochi maso jolaga Nekuoleke bintu ebiri ogwo kusala okwe gosigaza Sendi ulirwa ya labulu wakeri mubisera biomu sizyo kola Nata ulira kufamu kasori checha mutuso mufumba je Nanda zensa bamba tuwale katino kumula mogu andese Abano babe vale kaona abachanonya mukalire Chensonga yomubezi yefuka nyo wankindo Uliwoita yafuka luimba tatoli ulilanti rugweyo Bano banonya mubezi batome denseno nebyamu Abandi bagenze mubasawo nebayiwe nsimbi mubyokola Omulala agenda mukulire nalaga ensinga bwanonya Bandi tubalaba ku TV newebuza kyekyabaawo Weyo joje nyongeza yomwami obomukyala teno kaba Newebuza ekyakusiba kumba omutwe gwe gwakusiba Nandi agadde omuntu anonyo sokoweze emyaka otuuke Nga n'empiso onywezeza sikwenjera ngozirese mabega Omala ekyo otuula wamu ebisaanyizo omala okubiwandiika Njagala muwanvu mweruye lwatya Katonda nga mukozi bya nsusso Bakuba n'abawoza mulungi anjagala nga n'ennusu alinawo Kwononya ya kwagala kodinze kwempito kwewukusa N'owulira enkala mutetene woza shuga mami kwenfira Ensimbi alina kutya alina n'endwadde sizomuluka Wamma ku olumala biri oyo gw'olabye muke muzuule Nonyereza ku mikwano gy'ekifo mwabeera ekikamwasibuka Beera muntu atapapa nnyo kusiima abalungi ndagala nnamu Nonyereza kuba weraka olondeka abakira kutwala Mubadde kyabe kubajjoka muwangulwa temuyaayane Luno olutalo lwe muyingira luba lwakufuba sizino ng'ambo Alikwata ebimubuulirwa ate n'abikola alifuna eddembe Mukakkane ekibayombya mmere ya muwogo eyinza okudiba Nsonga nnyo nti bw'osiima gw'osiimye otegeke Mutwaleko mu bakadde gy'ozaalwa abakulu bakukoneremu Bukadde magezi nsaboole mu banyoomerera balabye ebintu Eriiso ly'omukulu gw'oyita malayika yandibakidde ekikubya Mama ono ye namuleme bukoma nsimbi eyo gy'azaalwa Obono ye ssekikubo namusanga ku mutale ery'ekkooki Bw'omala nsaba owawula amatu owulira ebivuddeyo Okola ebikulagiddwa nga kaddaawo gy'ofuna eddembe Bangi balemeddwa obufumbo lwa ppamba mu matu Yagaana okuwabulwanga kw'abakadde gaakaaba gaakomba Omukadde agenda nakkuutira oyo mwana wange muleke N'olowooza aganyirwa bujja bw'otomere ate n'okumawo Genderera pa kunkana sitabuli gw'enyweza otawuke Ensiba mbi baalugera n'atabubira nsiko ye lwa nsonga Oyo zambu mama guzunza Kumuchere nsoloveza na yogulumira wakili olekayo Omwami oyagale nnyo n'obulabo yongera omuwe Omuchalo ogonde nnyo ne Bible bwetyo bwekakasa Sente ekula ebinene naye amagezi ate gagaggawaza Leka kwene nfundikira ticha Karimu mbagala nnyo kasisi nungambo alikwate mburi wate na bikola alifune dembe mukakane chivayombi ya mere ya muge inzo kudiva mubate chave kubajoka muangulu wate muyayane lunolutalwe muingina lubalu wakufu kasisi nungambo.